Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Talatare noga jeddi lewru février jena yamde sokidru studio tamani miden tawa le maison de la presse do bomoko do odo wottu goto wodi do radio kawral moti sigra bon compétitif wi diwtade yubbo inde woteji dibe bi fa hande do fudday to kidal tobe collectivité li lamu moti o kay do fuddi ila leyi asa alan tabino do kanko journaliste journal gal no dirta mali acci gal no dirta salif jara holi tawere kenyo ko naba yeso charto do ko yopiti motu jono ka fa hande ko jalan kani wade tiagal makko ko yat nokkule noga en nay gonde li lamu machine les régions segu kani kan hebutor kuran ngadi ngete le nangi di ko anni watte le nan ya miliaruji sappo do won kalisi cfa secret bi won no sembe kabaruji di mi jogino do betande di jotti non no wodi yow marway gal kanko pitting jara won to boggi jambe to yewtade yubbo yinde be bi fa hande do fuday to kidal to kanko gouverneur o le communiquer mo halno o wirum hanno fuddo to do won le ila ala jabbino do ka sedi be collectif nyalom hande wala fu ko matle o do nokko hono wori Ousmane Niali Bouli
Batu an hanno waded altinere nde hakkunde lamun ko be region kidal kanye fedde kande darnade golleji yewto golnde lengal kawrita ngal heba ka wadede woni ko hanno hollitere nde golleji kanno fuddude e wi himbe ton do gonde jondo wala fu ko lam o wi nde golleji di puddata tawene le communiquer goto gouverneur region o hollitino golleji di puddanno ga e joy lewru février ndu fay o wi no parti politique ngaji di ndokka inde heja e mubben boy fu noga e nay lewru février ndu gubal azawad gan gendi woni juude mudon gal hollijino wala fuko wiado yewtugol yubbo inde wotobe gol e wi sema gouvernement o farde makko halde hala woteji nyongitibe han daranade fa ngarta tafon golleji yewtugol yubbo inde wotobe anakan jukkinede fa jegon lewru mars warorundu le malifu e mangal mun faanda mu yo fahim be jiggitabe e gube yaade nokkuje godde be limta kano ngatte
fa handen yewtare yubbo inde obe kollitibe dum fuddi yoga e lamu motoka fu so wana le cercle tenengu kanye e yoru sabide sa lamu koɓe kanyen jippi o do nokku tagal wayde jam e deder ko be kulli de do nokkule ko du e tayde fu be bi lim gangal dum fuddi dum won leyi nokkule keddiide le cercle ngaji mottidi ka wattu jono tiida la jaran goddi e materto nayri de bangal kake ko nande mudum kede mo kanko dum won Mamoudou Bokum kedjaada men goddo to mottito ko mo sifi do hen
windidaade hebe fuddi hono jilla alam dapido do mottido e le cercle ngaji di hono cercle sududi do hayreto duanga en bayangara yaade ko fa e bankaje tayka fu e nalli amedo fuddi hono o golle ko yimbe winde to ko yalla wuti jidi an wada tekki yadi jeddude len jambi dum woni tenengu e yiwaro e jenne jenne to dum banke goto hono commune sokal en tayka fu fuddi winditaade e o golle yalla e be keba wadde wuti jidi tenengu e yiwaro ko dum ko tidal seeda anahe do yiwaro be keba hono tajiral wiide golle o fuddi jollo ko sabe bi dum yimbe an hala arabi e deder ko woni on nokku pa wala teso ko kanan ko do an ndi on nokku dum wadi so dii golle yo heba e fudde do holno be nan narini dum mutti do yimbe cabantade en jeego on woni e miri mutti do ne le tarti mutti do wadde o golle keso ci dal arande o yimbe be nana e melangal fa gaza dido dal ngel dum tukabe kayede hebbe dum tappo jitti fa an haani wurde hikka be te tereji mum waraye
se krab so ngabbi do be mala me ande ngal o do bay ni tertul mi juju modon nono dimindo di do numeroji didi kalon ko jiddon cabantade jidde joy cabantade jitte nay sappo e go sappo e go cabantade jidde joy cabantade jitte nay sappo didi sappo didi kanko journaliste journal gal noddete mali acci noddete salif jara wiama kenyo ko naba yaso charto do ko o yoppitama micite den widdi dum woni alkamisar jabbi nonde o nangida e yero makko didon ben kani en hopital le ko sakiti ko wattu joro hayfonomo wiide dum won hono ko video ngaji ko wattete e beme ande kanyo ko nande mudum kanko lami do maison de la presse do bomo ko do noddete draman aliou ko ne yo weltigi sanne dido sariyaji mo zuzo bam nyalawmo ande ka fande be kiti to hono kaytaji o do suko jokolle wori kanko horejo leedi tilki mo noddoto Erdogan holli tawe do mo hani natude lumrunde Afrique ne ila Kenyan tagal mudu aljumaare warorndo o mo domta do bomo ko do non be kolitiri wido o jokkindira e ministre ngabe kewbe o woni horejo leedi tilki arande yottade leedi malindi kanyi yimbe la andambe kaybaru no affaire ngaji mabbe gorri ton to tumbuto wattu jono lamaro wonde yeltinde hen dati fab de lon be kanyi renirde jamaare wonde tonde be bi mobilaji gondi to di plakiji ngala e mudum fu yalla hono kani windire ton dido mobilaji fulli me tagal mudu kanko gouverneur o holiti so bami fa sappo e jetti yamde yottigi fa yottoyo jeegom yande mobile kany e moto fu dogata le o do nokku fa djelo no be kany renir yimbe le gombe tombe kany e jawlele muude kedemo kanko no docteur koyne ahmamoudo kanko woni gouverneur do on to tumbu tokko mo sifido hen do faccitamo ousmane nyali boudi
en bami dabare le galle mawde de limtude mobilaji gon ile majje par mobilaji ngala e sariya fu dogale de nokkuje non wata fa mobile fu nato welle nokkuje de ande ko woni ndare hunde fu ko way torude himbe ko way wadde bonandaji yalla wala leemun de dabare wana mobilaji fu e do mobilaji be noddirde pick up di non kanye muto ngaji sabi di wonoko bandeji di ngade to bonandaji mobbe kertito himbe do lawi di sini 18h wari mobile fu dogata de nokkuje fa weta ka won nokkuje de horngo go wana non fu billirde hono nyafunke di ngendi muto ngaji lamu kobe gollobe woni je ngaji kanye faabotobe kanyo en joppete dogga so wana dun gulle jogaji mbaawa wadede sin doggul darna ma woto 18h mangal pal e kanyo en daronto fa ndena gwadde le region Tombouctou o dun tan way wadde fa ndena go hebe le region Tombouctou o
be kolliti wi Iblisa yi dana nyanguno kenen li lamu gawo sanne tiagal ko kabotodo goto gubal gal noddoto MAA yonki mudo harba nokko noddoto taboyi jamarnde huli ton so bitikaaji kewdi udale galure gawonde sabide be kulli fati gubal noddoto gal MAA kanyen noddoto gal ganda usongal be memindira ton be bi goto laamido suudu gouverneur wondo ton yihi yidude e jalle ni gondi ton yalla Iblisaaji mudo en ana lelo be kolliti sa ewi leedi Mali ndi le rumde Afrique de leed ele kedude hirnaange Mali ana e leed ele do sukabe buri heddade sana jibine non be kolitiri wiide be bisa bami sukab noga en jottom fa tawon goto kanyu heddoto wakande jibintende dido kabaruji ministre kumnyudo cellal leedi meden di kanyu hokki dum o wi dido maydeji don baye sakede honno wori leedi meden di kedemo kanko no docteur Samba Soyo ministre kumnyudo kabar cellal leedi meden di komo sifido en do facci tango mumini sendebu
si a quelque chose qui fait mal c'est de voir une
so wonko dukkini yotay kitade yonki debbo hamidi sama watu nde omo beina na tay kitade dun tiagal titalaji kewdi o beina biddo mo wadda e yonki na yonki mu sama tiagal lamru makko na ndebe wapti iwde sudu dogotoro na dun jonte tati na nay tiagal beinugol kambar mu kala homo fu ana hani hakkilade dum golle ame yo golidinde e fabotobe ame wadude ko bawde yalla ewtende bareji cella fa idum huncana hore titalaji
aux difficultés.
Ko batto milliarduji sappo CFA dum anni wattede e kabaru yawareji le crediji le leedi meden di be kollitiwi dido kabaruji puddi kenen do bomoko do dido kurangaji tedle nange ngaran wattede le gelle noga e nay ngodde le laamu masina kanya fa yottoyo segu dum wadanto duubi tet non be kollitiri wiide ngoddube lanade o do golle o banque islamique dum kumini do kabaru yirwer le nokko o fa yottoyo fedde humini kabaru kurangaji ndiya medde le leedi Maroc ndi kanyu wonde fa ba dido golleji koni fa na modu fa to yalla hono yimbe lan gombe leedi do nokkule kan heberto no kurangaaji kedem kanko no dirtede Mamadou Watara kanko laami fedde no dirta ama dernde le leedi meden de ko mo sifido hen do faccitan Ousmane Diko
c'est un projet qui va couvrir
yo projet mo gelle noga enay ngarata nawtarade li duubi tati jiwde 2018 yaade 2020 ko wadata le hen non yo millioji sappo jeddi dollar leedi Amerique ana wara e milliarduji sappo CFA projet ngaji arani di yo kurangaaji di neba meji kanye essentiels ngarata le mudun nyalama handen onon yonange nawtorte so ko kurangaji di yimbe nawtorto di jamma ila nyaloma
ase population
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sikrab gelo do ne le kire duuji di en puddiran do banamba do be kollitiwde dewtade yubbo yinde yimbele kanbe wotade be do fuddi le maire ngaji jene ngoddi laamu banamba o do jokiti ton fa le joy lewru mars warorndu koni fana mudu fa dewto yelon sukabe kanbe wotade be kan windele do yubbo yinde yimbele dal da adna be do no idde mudde kan tusirede ton fa landino wotede hitale 2018 so wuro de ngardam fa do burem do wattu jono fedde juqinama to hande hubunade kabaru bonandaji ngattede wak fufode e roobe kambe ardade de do fedde don kuma daw modo gon to ko yati yimbe sappo jeno kay tawed le mayre se ndude ngardan do motti do wattu jono yilara no wonti e wadde ton be jiloto le region ngaji jetti gondi le e dum won serke ngaji jetti gondi le region mobto no be kollitiri wiide be jaw hono kabaru jam e deedere wordi ton kanko lamido fedde yalla bi mali fan denta fa nara damal goto ndetre damal goto lo kollitiri wajib sina jamaade tugo attabiaji mudi en andano di non tan watta du so yimbe be kempe jam e deedere le nokko sikirabe sembe kabaruji dum en jogini o do bete hande di idi ni won jewtade kabaru yubbo inde be kolitiide fa hande dum fudda e region Kidal o kono ko wi'ay dum hando fuddoto ala jabbino do mottika dum fuddito dum wondi e tanude koy e kanko journaliste journal gal nuddata mali acci gal holita wed kenen ko naba yeso suudu seriya commune tata bodo bomako do kanko Salif Jara wattu juro yoppitama ka fa nda sartop en garan wadde ko jali tagal makko ko yata gelle noga e nay goddele lamu masina dum le reso segu kany en kan hebu ton kabaru kurangaji tedli nangi di ko anni watte le henana bado milliarduji sappo CFA sekira di wonon sembe kabaruji di min jogini o do betande di min joti on sana hedade hejo jame fa nda kedde hedade honno andirton no do e sedde yowtere meden de ana wodi wassalam.